Mira, chica, gato. Unanifanya niwe happy. Tangu tumekuwa mwili moja. Kwa exi wangu siwezi rudi. Hata kama kwenda gari moja. Baby, basi njoo Swahilini. Ujione vihoja. Mganga analalamika. Apati wateja amerogwa. Nachanganyikiwa na mapenzi nayoyapata kwako. Sasa tushinde njaa kwa nini? Tushakula kiapo. Ningeona uzuri wako tani ngeungwa kipofu. Ningetembea na wewe tani ngeungwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mpaka bao la kucho.
Navyo ni rusha ro na nichanganya hivyo. Sinipe kidogo. Baby give me some more. Navyo ni rusha ro na nivuruga hivyo. Usinipe kidogo. Baby give me some more. Aya, baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh oh. Baby give me some more.
Tukomae mpaka watu wache. Wanotaka tuwachane. Na wakitufuatilia kwa karibu ili wasitupate tukazane. Mina kumezea mate. Na wala tasitaki tutemane. Na ikiwa mapenzi ya jani, miliko tayari tugungane. Oh, oh. Baby tupige kazi umwaka wakufosi. Hata wachawi wanajua mchawi noti. We uogopi. Wachaga na mini sigara inatoka moshi. Ningeona uzuri wako tani ngeungwa kipofu. Ningetembea na wewe tani ngeungwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mpaka bao la kucho.
Navyo ni rusha ro na nichanganya hivyo. Usinipe kidogo. Baby give me some more. Navyo ni rusha ro na nivuruga hivyo. Usinipe kidogo. Baby give me some more. Aya, baby give me some more. 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 I like it. Baby give me some more.